Wish I got what gold go. Wish I got what gold kaya. Wish I got what gold go. Wish I got what gold kaya. Eswaya uyinkondlo, uqeswayo uyinkondlo ekhaya. Eswaya uyinkondlo, uqeswayo uyinkondlo ekhaya. Dingane uyintlondlo, dingane wayintlondlo ekhaya. Dingane uyintlondlo, dingane wayintlondlo ekhaya. Wish I got wayintlondlo. Wish I got wayintlondlo ekhaya. Wish I got wayintlondlo. Wish I got wayintlondlo ekhaya. Dingane uyintlondlo, dingane wayintlondlo kwabo. Dingane wayintlondlo, dingane uyintlondlo kwabo. Qeswayo uyintlondlo, uqeswayo uyintlondlo ekhaya. Wish I got wayintlondlo.